Run next 20. Usakaziwa ukakula
for you mama.
All the way. So nice music.
Mami ukakona iwe nifona mulungu akulangize love ya mene nilinayo. Amblani ya mene nilinayo for you. Cheni pempa kochape nipase kuchasi nikukonde. Nipase kuchasi ninga kusunge ine iwe. I'm better for you mama. I'm better for you mama. I'm better for you mama. I'm better for you.
2 years in a manje but I'm still proposing. Tiona lema kukampena why soon it was a sale. But I've changed many styles for the sake of your love. Nangala waku church but that I need a savu. Cause I know iwe type ni a jav. So try to understand ine nisunga your love. Smile happiness ya kontine nini na ero my life for the girl. Lies in your heart we never leave my side. Ni makangi wako puma. Yose ni kangala ningo pempa kumwamba. Kutiambuye wa kupangeche mama. Plus you and me tigangale kona vana.
Mami ukakona iwe nifona mulungu akulangize love ya mene nilinayo. Amblani ya mene nilinayo for you. Cheni pempa kochape nipase kuchasi nikukonde. Nipase kuchasi ninga kusunge ine iwe. I'm better for you mama.
Suni siwa kosi tangala maningi. Kutoka 2015 tacheza maningi. Nipase time I listen to what I feel for you. Love for always girl that I have for you. Chansuka nipase za kulangiza chikondi. Liu love not love ya pafoni. Saku mama tira kwa timwana na katoli. For giving you seconds ukapunda mona soli. Kozi nyumba ya tusaka zula na vijoy.
I'm better for you mama.
Nipase chansi ni kulangiza chikondi.
I'm better for you mama.
Liu love not love ya pafoni.
I'm better for you mama.
Mpasi chansi ni kulangize chikondi.
I'm better for you mama.
You love not love.
Mami ukakona iwe nifona mulungu akulangize love ya mene nilinayo. Amblani ya mene nilinayo for you. Cheni pempa kochape nipase kuchasi ni kukonde. Nipase kuchasi ninga kusunge ine iwe. I'm better for you mama. Nipase kuchasi nikukonde. Nipase kuchasi ninga kusunge ine iwe.
Oh my lover, you know.